production.
I'll sing for my Jesus. Nita mi mi amola. I'll sing for my Jesus. Nita mi mi amola.
Nasema mi kwa ke ni medata. Na kwa kengo mi singoki. Mapenzi ya kweli. Mi kwa ke ni mepata. Nasema mi kwa ke ni medata. Na kwa kengo mi singoki. Mapenzi ya kweli. Mi kwa ke ni mepata. Mapenzi ya kweli sema tam tam. Nikiwa ndani yake mina jinai. I'll sing for my Jesus. Nitamwimbia Mola. Kila time niki praise me, I praise my Jesus. Kila time niki sing me, I sing for Jesus. Yeah, junie nani yeye. Nasema na kwake nimedata.
I'll sing for my Jesus.
I'll sing for my Jesus.
Nitamwimbia Mola.
Nitamwimbia Mola.
I'll sing for my Jesus.
I'll sing for my Jesus.
Nitamwimbia Mola.
I'll sing for my Jesus.
I'll sing for my Jesus.
I'll sing for my Jesus.
Nitamwimbia Mola.
Nitamwimbia Mola.
I'll sing for my Jesus.
Mwana ana ushuhuda. Ushuhuda wangu ni umbali amenitoa. Sisa met Christ, jawai aifika. Amekuwa na meta wengine wakinilenga. Najivunia kuwa wake. Natabasamu kila mara. Penzi la baba, lishapata. Naka Daudi, nitamwimbia. Akini itami, nitaitika. And like Abraham, I'll never hesitate. Namtumainia yeye. Mpenzi wangu wa dhati. Receive my praise, oh dear Lord. Receive my praise, oh dear Lord. Receive my praise, oh dear Lord. Receive my praise, oh dear Lord.
I sing for my Jesus.
Sing for my Jesus.
Nitamwimbia Mola.
Nitamwimbia Mola.
I sing for my Jesus.
Sing for my Jesus.
Nitamwimbia Mola.
I sing for my Jesus.
I sing for my Jesus.
Nitamwimbia Mola.
Nitamwimbia Mola.
I sing for my Jesus.
I sing for my Jesus.
Pressing on, make I never give up. Don't give a joke. Kwake niko serious. Niko nini boss. Uwe kubali Christ. We are living in the last days. Waiting for the last day. Iko nini. Utapatika na wea. Father God, nipe wisdom na kwa kudumia. Sia mini Godfathers. Na mini God the Father, the Son, the Holy Ghost fire. Ndani yake kuna raha. Ndani yake kuna amani. Jotu jivinjari usiteko na dunia. Ata raha zina mwisho chunga usidanganyike. Yake mwagika kama kawa ya soleki. Mini wako nitumie. Nimejitoa kwake. I serve the Most High God. Yeah, I serve the Most High God.
I sing for my Jesus.
Oh.
Nitamwimbia Mola.
Nitamwimbia Mola.
I sing for my Jesus.
Nasema sing for my Jesus.
Nitamwimbia Mola.
I sing for my Jesus.
I sing for my Jesus.
I sing for my Jesus.
Nitamwimbia Mola.
I sing for my Jesus.
I sing for my Jesus.
I sing for my Jesus.
Nitamwimbia Mola. I sing for my Jesus.
The one and only DJ Mushero. It's there. My producer.